Blog Talk Radio.
Thank you. bakunzi ba radio iteme turabasuhuje ni kuri uyu mugoroba ku itariki ya gatatu z'ukwezi kwa karindwi mwaka 2020 muri umwanya rero ndi kumwe na Shire Kamana Shire uzanywe no kubateguza kuri gahunda iteganyijwe kuri radio iteme ku itariki ya gatandatu z'ukwezi kwa karindwi ubwo no kuvuga ni kuwa mbere uyu mwaka bwana Ashire Kamana ndagira ngo mpite nguha ikaze maze niba tugufite muri studio uhite ubwira bakunzi ba Radio Iteme ndetse n'abazadukurikira muri iki kiganiro kigufi gahunda wahishiye niba unyumva bwana Ashire Kamana umwanya ni wawe
ndakumva neza Jean Paul ndetse n'abana unyumva neza
ndakumva neza cyane
yego
narimbagaritse indirimbo kugira ngo nguhe umwanya noneho utubwire icyo uduhishiye byatumye uza muri studio za Radio Iteme kuri mugoroba
yego ndabashimiye cyane hamwe na ekipe ya Tre Technique ikora neza kandi ihora yiteguye ko igihe cyose tuba dushobora kuza tukagira ubutumwa duha abanyarwanda ubwo rero mbaje gusuza abanyarwanda bose n'abakunzi ba Radio Iteme kandi nkabasuza muri iki kiganiro kidasanzwe gishingiye ku bintu byinshi u Rwanda n'abanyarwanda bari mu kaga twese turabizi kugira ngo ibibazo bitwugarije bigire iherezo bisaba ubuyobozi bwiza bushyira inyungu z'abaturage bose mu migambi yabwo ndetse n'abarwanya ubuyobozi bigasaba ko bagira imyitwarire ijyanye n'ibyo baharanira nyuma y'igihe kinini ihuriro nyarwanda RNC rivuze ko byirukanye bamwe mu bayobozi n'abanyamuryango baryo abandi bakegura abandi bagata icyizere twagerageje inzira nyinshi cyane kugira ngo tugarure ibintu mu nzira cyane cyane inzira y'ibiganiro ariko ntabwo byaciyemo ntabwo byagenze nk'uko twabyiteguraga twifuzaga ko umucyo wabuze mu miyoborere y'ihuriro kuganiraho twese nk'abagize ihuriro ariko ntacyo byatanze ndetse bamwe mu bafatanyabikorwa ba RNC bibumbiye mu mpuzamashyaka yitwa P4 nabo bashyizeho akabo ariko nabwo ntibyatanga umusaruro wari witezwe byabaye ngombwa ko habaho abantu biyemeza kugarura ibintu mu nzira nziza zigamije kugira uruhare rukomeye mu gutabara abanyarwanda niyo mpamvu abanyarwanda bibumbiye mu runana ruharanira impinduka bafashe umugambi ukomeye ariko w'agaciro wo gutangaza ibikorwa byayo ku mugaragaro tukaba tubararikiye ikiganiro kidasanzwe kuko Jean Paul amaze kubivuga mu kanya kizaba ku itariki ya gatandatu nyakanga 2020 ku isaha ya saa tatu isaha ikiganiro cya uyu munsi na JP gikunze kuberaho abifuza gukurikirana ayo makuru yose bashobora no kuzayabona ku rubuga Facebook rwa Radio Iteme kuko narwo tuzashyiraho amakuru ajyanye n'icyo kiganiro murakoze nabandanyirije ngaho Jean Paul wo ku banyarwanda murararikiwe murakoze Jean Paul
urakoze cyane bwana Ashire ndetse uyu munsi iki kiganiro cy'uyu munsi cyari gihariwe gusa ubwo butumwa waruzaniye abanyarwanda no kubararikira ku kiganiro cyo kwa mbere reka rero dusoreza ahangaha iyi emisiyo y'uyu mugoroba wakoze cyane nawe ubwo ugire ibihe byiza
namwe murakoze cyane
nireba kabona rikamara ninde wakirengagiza abo bangana ninde ubona mahari hari inzira nyayo Kamateka azira